Ake ngibuze kahle nje. Luthini uhlelo impilo yakho isiyonke la emhlabeni? Iningi lethu alazi ukuthi salelwe izinsuku engaki lo mhlaba. Ngakho, ikuphi ofuna ukwenza ukuze ukachieve? Uhlela ukuphila kanjani iminyaka yakho yokugcina? Kumbe izinsuku zakho zokugcina emhlabeni? Angibingelele, phinde futhi ngikwamukele ngosini yethu fresh. Ngingusibonelo Bithi wakangema ongomlomo kaBenedict we Christianity Works. Lembuzo, imbuzo lena enhlaba amxwele. Anginjalo. Imvamisi iningi lihlela ukuthi umhlala phansi walo kuyoba kwenaba, lizwe lifudumele, liphumule. Yebo lokho akusikho kuba ngukhethwa ngonke umuntu emhlabeni. Abanye besuke bekhathazwe ukuthi bayoba yinhlwa uma sebebadala, bethemba ukuthi bosizwa imindeni yabo bengisenamandla abona ngokwabo. Kodwa ukushisekela ukwazi ukuthi uyoba nesimo esinozinzo esilondekile, wonke umuntu uyakulangazelela lokho. Lokho kugcina sekwenza ukuthi wonke umuntu ashisekele ukuceba ukuze anethezeke, ondleke uma esegugile engesenamandla, ukuze akwazi ukuthi anakekelwe imali yakhe i-retirement. Okunye kwezinto ongayiqaphela ngomuntu osethatha umhlala phansi ukuthi umhlaba wempilo yakhe usuvese waba umncingo omncane. Angaze kuqaphele lokho kwaze kwaba ngokuthi ngixoxele nohlelela asebebheke empeshenini. Kodwa manje kuneqiniso eliningi ekuqapheleni kwakhe lokhu, nakuba lingehli kahle lona. Akube lokho kanye yini uNkulunkulu akuhlele khona ngezinsuku zakho zonke zokuphila emhlabeni? Kumbe kukhona inokunye okwehlukile? Esibili kwaba seCorinthe 8 verse 9. Ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nakuba ecebile waba mpofu ngenxa yenu, ukuze ngoba umpofu bakhe nicebe nina. UJesu yena vese akuphendula ukuyicabangela kwethu la sifisa kunokunethezeka nokuzinza. Uyisho lokuhlukile okuhluke ngamalengiso kunalokho kwethu. Waba mpofu ngenxa yenu, ukuze ngoba umpofu bakhe nicebe nina. Futhi angikusho lokho ukuthi labo bethu asebegugile, kodwa ukuguga kwabo abangakusebenzise kuyicabangeleni bona, kodwa nasebudeni babo baphila impilo yokwenza inkonzo kwabanye, bayinikele ngenxa yabanye. Yibo kanye laba badala abavese baba ngabacebile ngokwempilo kunalabo abayidabukela bona ekugugeni kwabo becabange yabo phaqa impilo. Ngakho angiphinde ngibuze futhi ukuthi uhleleni ngempilo yakho emhlabeni osazoyiphila? Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte nge-WhatsApp kule nombolo yethu 067 706 0077. Kanti ungangena kuwebsayithi yethu uthole okuthe xaxa www.freshzulu.co.za.